Korea next ni furahi de. Sitaki maswali de. Na waresho wako aje eh. Titan Tiffin, Titan
on the beat.
Shuria meni nice ako Titan Tiffin. Luko ni diriba niko Titan Tiffin. Kama ni weekend niko Titan Tiffin. Titan Tiffin, Titan Tiffin. Shuria meni nice ako Titan Tiffin. Luko ni diriba niko Titan Tiffin. Kama ni weekend niko Titan Tiffin. Titan Tiffin, Titan Tiffin. Cheki vile tunacheza. Walidhani nitahepa. Jina kubwa yani meja. Sitawai kujasepa. Cheki chura anacheka. Hajui leo atatekwa. Awe maji ama vela. Makejani ataboeka. Kwa sababu ntaiweka. Isabella ama Vera. Niki mada fuck Makena. Ati fuck Makena. Shuria meni nice ako Titan Tiffin. Luko ni diriba niko Titan Tiffin. Kama ni weekend niko Titan Tiffin. Titan Tiffin, Titan Tiffin. Shuria meni nice ako Titan Tiffin. Luko ni diriba niko Titan Tiffin. Kama ni weekend niko Titan Tiffin. Titan Tiffin, Titan Tiffin.
Unisafi, thug loving eh. Ki mechanic, nice service eh. Gushi gushi adi sanden kwa service. Na shukuruja alijenga bondani. Mina joli ni cheki, niki kucheki, uki ni cheki, zambo wana unaringa. Si ukam ni kusho ni kondinda, hita zubui ni kupik pia na ndinga. Utumbekse, skonye ni felsita, nyuma ya esto, giza inajipa. Mani zaki, mini zaki, mafines, mina zaidu kondani, eh.
Niko Titan TV, nasaka tuma shootings. Kashore, kako marikiti, kadonye kanasaka kindisi. Sini moshi, kikoroni toasting. Jaba na sosi, magodi za costi. Kwa swimming, kamna costume. Kwa swimming, kamna costume.
Shuria meni nice ako Titan Tiffin. Luko ni diriba niko Titan Tiffin. Kama ni weekend niko Titan Tiffin. Titan Tiffin, Titan Tiffin. Shuria meni nice ako Titan Tiffin. Luko ni diriba niko Titan Tiffin. Kama ni weekend niko Titan Tiffin. Titan Tiffin, Titan Tiffin.
Kafi siyo manzi so only time cheating. Accelerator class shooting, here's no breaking. Destination flash in the outskirts kicking. Zetu siyo mabasha kuna bloggers wanafiki. Swagger torch torch hini Gucci I'm guilty. Mfuko wash wash hash papi in the building. Man on the watch juu appearance ni appealing. Luga top notch hapa mindio mwenye kit. Addictions ni addictions so za mine kujiamini. Kumaliza mishoni na jiweke akilini. Maybe ndio the reason leo napita na wawili. Titan Tiffy where they squeeze me they will kill me.
Shuria meni nice ako Titan Tiffin. Luko ni diriba niko Titan Tiffin. Kama ni weekend niko Titan Tiffin. Titan Tiffin, Titan Tiffin. Shuria meni nice ako Titan Tiffin. Luko ni diriba niko Titan Tiffin. Kama ni weekend niko Titan Tiffin. Titan Tiffin, Titan Tiffin. Ako Titan Tiffin.
Siren on the beat.